Unshale mtano mundu Napuko Yalbono la muta Sao nangano mu Yapila mtano mundu Napuko Yalbono la muta Elukzonde la guwe Bega mabila matata makama Napuko Yalbono la muta Angisambo Aye Yeah Uwewe tatali Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye 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 Yeah Sondela skulu Aye Yeah
Yazimkhumbula ngiqala ukubona Faka iduke lihlaza kuvela iBrazilian ngahlanye athi dudla untombazane Kwavelwa mamathe Bentombi ngicela simbathe ndawonye Thandane ngathi singaba ndawonye Tholwa mothando lunempande Batshela umbiwa ndawonye Wena nganginikwa ithoko Umdiki nomndawo Thinta wena qhuma inganono Injawa ninjawo Nantombi ngiyakuthanda Ngifunga umama Futhi ngimdala Nginaso isikhathi sokudlala Dala ngiyafunga Ndandathu ngizoyifaka Hlobisa isandla sami
Angisambo Aye Yeah Uwewe twadali Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye 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 Yeah Sondela skulu Aye 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 Keke na keke ndune amanzi Uxolo ukuphaphela Ngambange ngabe emhlobo I 2.6 ngicela I 2 Kodwa nginali 3 to 5 Liphake endlini ne 333 Nguzomatekisi Nginqi sondo 87 Dano umuntu anganiwe Bungeli nje nantomba ngithathiwe Hayi Kesiya igangile Sondela dali ngihluleke ngizamile hayi Angiphuza ngibhemi straight mina Drive it takes angiceli mina Komo sikababa sipheli mina Vela uthanda ngibheji
Angisambo Hayi Yeah
Uwewe twadali Hayi Hayi Angisambo Hayi Yeah Sondela skulu Aye Aye Angisambo Aye